Daddy Cobra, TK Way, Undertaker. Falme kazini.
Ulipitwa na wakati, mi niko ahead of my time. Flow yako imebita inice na mi nakuja na the new design. Vile underdog nimerise, madogi za kunywa zinyori inside. Kwa mikono za jana reside, mabani wote wata recognize. Nafufua rap mi ndo remedy, songa mbali kauna negative energy. Nisiporoga sinta daddy, mintaroga hadi nigonge ka 70. Bazenga dadiji na bigi tabi daddy unyanipe kazi kwa ministry. Nogopa pongi natupa kushinda tapongi na ugu wa syphilis. Niki step ni matimbo origi, leather, feel your texture. Na excel kwa ifani ya mziki, mrazi keti upigwe kilecture. Squeezy kitaja quotation, kile nasema ni ongeza pesa. Squeezy niko on rotation, rather ni naishi maisha kwa blender. Msupa magician, jo mefanya chuma ikambao. Ligi simia ni tao, nashika hisi ya zao. Mamuso na teta ni how, fimbo choshei kwa trao. They say I'm busy and proud, when the money came around. When you fala Julie doubt, his skill, mfalme ni mimi si wow. Hype na ambition ni vitu mbili niko nazo kwa wingi. Ni breeder tu na BBI kwa hizi gazeti na TV. Unatakaje kukafunga na huna bidii kwa CV. Nuka tawaba na Joe mushiri hapo ndani 18. Impossible kuni beat kaku dishi clips na uma. Wakingoja ni fall off, ole wao mina vuma. Mitego zao niliruka ka ile logo ya Puma. Nipenda gama petite ka ile figa ya Huda. Tenje inalia, guess ni nani anadunga.
K.O.B bana niko na shoot nyokole kildinga.
Flow ni mbaya netaji booster basi leta G-bug. Ambia marapa moto na washa wata weza zima. Tenje inalia, nani tena navuta.
Rita bana mini rapa na nataka free verse.
Iza bana kani vasu chune quarter meter. Ujaisi kiaga hizo maberemi shika na doza feature. Tulia, kasi na form nimetulia. Kejani wa supaka kumina, this year wata nichukia. Sishiki kladi za jumia, nikifika nika movie. Hollywood kwenye cinema,
trip imejaza majerican.
Mbogi imejaa seminar, ndani ya booth na Beringer. Ngoma zote zina enea, kwa klabu pandemonium. Juba zenga dadia kwa area, the louder, the merrier. TK sini sheria, nikifanya na deliver.
Yo 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 yo, bazenga dadi Cobra, TK Yodano.
Naifanya ni mbaya, ni mbaya sana. Siezi legea juleo zika jana. Manzo ni roll kataza ya hama. Fabri ni boost, the mic is on fire. Beast on a loser, killer for hire. Mada MC's wabaki so dire. F of the game, V easy, no guy. Na mfalmi ni mimi hapa, no bias.